It's the kids, baby. Nasikia mastori ya kaka mkuu kwa mbali pewa kila style bada kupata million views. Mala mevuja mafali mwona nasambaza news. Hata ukiniacha nyuma mimdogo wako sito lose. Maniga niko boga gate dollars on my pocket. Tamisi kusmoke watakisema wanka mate. Musa babas mwaga mpunga jibaba na mwaga mate. Niliamua kuvunga ngala ucha kuimba wapate Toka Dodoma nafanya awesome. Money Central Zone see your roast time. Toka istizo kwa King of Flows. Hatundi kundili tupate shows. Be leader. Na masnichi majipu mabinti tunaishi nao. Wanasiasa mateja polisi tunaishi nao. Na wachawi wanamini kwa Mungu tumaini lao. Kutupia na majinu swahili ni kalagabao. Masnichi majipu mabinti tunaishi nao. Wanasiasa mateja polisi tunaishi nao. Na wachawi wanamini kwa Mungu tumaini lao. Kutupia na majinu swahili ni kalagabao. We, ndo mnafiki wangu wakati mi swadui yako. Natamani langa kileo angekwepo. Mchizi wangu alenifundisha kunata na instrumento. Rafiki yangu kweli maishani ni influential. Aliniambia nisivute madawa nicheze echo. Tafute degree nisaidie madogo na mama. Alisema maskani msitu, masela wanyama. Hakuna usalama ni njama na uwasama. Ulimwengu ndo mama ndo mana mwana alungama. Rekabara about change serikali haina msada. Mateja wana prosto mameneja wana mikoko. Wasani kila siku wanalalamika soko. Skeshe keshe kama popo. Chizo wa maskan unaikula kiti moto mpaka mwezo wa Ramadhan.
It's the kids, baby.